Eti kate ndisono aba nomtu wa Aspa usambasu mutebo busoba Abafana bebethi milozi yathambazeleka kunjalo Ndimthande xa sithi sithandwa sam Asiye kwalifa emafa Siyokotsha inyama Sibuye sibule ngesiselo esibayo
Bendikade ndisono aba nomntu wam Asiba usaba sibuse bobusoba
Wow.